Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hidibe jamwali modo de ngoni e bete alalbar jena lewru novembre hitande 2022 yamde jena yottege bor e nyimi nyamali lamdu wans Ousmane Nyaali buldo kabaru kido Mamadou Ouattara to boggi jande to nabugol ndiyam mayo fleuve Niger ana wembe himbe njodibe sare maggo le tumbutu be himbe kolliti wiide sini fay hunde wada ka ndiyam meje de ana mbawi wadde e bonandaji ndemaji Suudu doktoro CCRF Tumbutu ana jama na fahe woni le mudun hande na sabe nyaw kubalo kanon doktoro rende ana jogi ti alaji ta rafi tawrede doktoro hantibe koyata bibbe mali noko koyata bibbe mali temedere e chapande tatun woni uddibe le ciudi kasule no koyata dubbe koyata balde nogay joni woni ko himbe ton ko kultiwin bibbe mali jodi be le o noko nedo be darta e lam o fi dabareji yalla bibbe mali uddabe le kasube ana keba njoppite yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mo do heda si jottamani nabugol ndiyam mayo fleuve Niger ana wondi tampininde himbe wombe sera mayo go le wuddu e saha leydi meden di tiagal ko dire e bure masidi e sidi amara joli jalen yogaji le commune urbain Tumbutu koyde mben ana goni le ndiyam no nukuje kewde ngendendi injolek e wi commune e maire commune o en holliti wide himbe de gelle kolti wide sini fe hunde wada ka ndiyam ana wawi wadde bonandaji
kabar mudun yo wembere saneto mutti tun do ndiyam mayo go dipak fa hande e wi yogo be gonbe dande ngomoyo ana imabe yirmugo jakite jugudo jati sugula mudun
ramam yoramin bi jiyan
ndiyam wadi bonande mawdo hikka hewbe cotti e nokkuji mu en miden kaja projet ballo wamin fa diki wade do en projet ballo wamin yade yeso
ngata ko fe doni
nono ko non li lamu Tumbutu do maire commune o holliti na joggi sugula o do alhali o ku jamare turrinde shagal ku nukku yoga ikanangal sami kanku ngotonaado o noddi lam kobe keddan Abubakar Sisi
min jalti do kabaru joni o commissariat kanyo protection civil funga tenkoyde mun en farati mun ana mawni sabu so ndiyam ngabbi fa jabbiti ana wawi bunude gese kewdi dunde nafamu wala do jama o
mucci tan wiide to buram sidi amar e dire fa hande mayongo na towi alhal latido sababu e gingol yimbe le hewbe gure pili nuko ka non yonki fu feddaki hen e le kabaruji e wuridi ton
sakirabe di kabaruji fa andon mbahi wodi do bembe ande de do helame Facebook kanye konta Twitter lehim eteme doron fu chapande jetton worobe le suudu doktoro Tumbutu yo sabe nyaw uballa waddata dum ben kana ken du suudu doktoro ngendindi hokki di adaduji nyawbe ana kewifa ana nyuindira le doktoro rende ende jogi du tidal arafi gollobe hantibe medecin chef doktoro rende wonno kana ke bayre ana wadano dangu e lam o e wallo faabotobe mballabe faabe dure den fam anni ko Umar Waygalo nelal amen yaadi ton hebani en
su doktoro do Tumbutu nyobe warobe do nyaloma fu an buri teme didi bingil adama kabe jogi tidalaji ko nayri bangal kaaki kanye gollobe docteur Ibrahim Mayga kanyu lami CCRF do Tumbutu do kedda ko masifi do hen
no bukuri jama
lam ko be ko heewi yida yehude golla leedi sa hen men hasini hanne e doktoro en Tumbutu do sabebi doktoro ko mi jogi do fu mi volontaire en tagal mudun mede yidi kasin balle ko pelle ko heewi bangal kaaki gollerri en nan nan mudun so mi hebi dun wala am sanne kaaki am gollerri ko heewi wala men pesortade
pratiquement c'est nous qui payons
doyter fu kam yimbe le yottobe tombe be belti saneno golleji di wordi doktoro be antidini be saneli nokko o
validi muy wori
tafaji mebbe ana muy sanne alhamdulillah minki mi selli fa wodi be yamiri kam mi wadi a radio do jabu do yalti jabu on holli wi diam woni le dan be wi kam heddoga fa lewru wotru be nyawna kam
kanko lammi dudo su doktoro o wottu yogaje be jogi tidallaji ko nayri bangal hebudi yijam fal pabo nyobe wombe don be sabide jamande ko heewi yarata ko kuti yijam mudum dudo ko Umar Waygalo hebini studio 80 Tumbutu
bibbe mali temedere e temedron e chapande taton e jeegon woni uddabe le ciudi kasule leedi gine equatorial ko badato bal en nogaye joni e wi jokko hore conseil supérieur de la diaspora malienne Bukari Mayka ko sabimbini dun sabimbini di nangugoji yo sabe joom e ngala derol ko hollata ana mbawi joodaade leydi leydi o ma wadano dango fewde e laamu ko be leydi meden din darno faabe uddaabe kasu yalla na keba njoppite kedde ko Bukari Maiga andirta do Bukari Koyra wi Fatumata Maiga e telephone
uri balde noga seedande nanga ka won gini e cultural do kala kodo mo wala derol mabbe residence yimbe malien ka nanga be ya yimbe tendre e debbe sappo men darni no baldi min ga min jaari timmino cenya kase be jalti wana nanga be buri tampure ciudi be le surbe e buri nanga be tampure bi adam uddi do kanye korejum le suudu no uri balde noga e seeda nyamdu timmi ndiyan timmi asusa yaltude yasi anangete vraiment ko min dartoto autorité malien be jeew kontrol gol daro be nelda min lana e no sakira be ngala moyen bomde derongol ko
horebe cuudi doktoro sappo e cuudi doktoro sappo e jetti le cercle yoro sotile ke janginede yontere cakita yontere jabbenende do kabaru ngure keccoy e sukabe famarbe faana mudun yalla fa hawrbe henbe ana kaba kanyandu darno janginende rewbe temedere do kabaru mojingol defgol mboyri njogindi nafa de jande ana hunchini medon hore yo suudu doktoro yoro so su doktoro mond yoro so do golidal cv children do habugol heedere cukuloybe na jiwde den dima fayaade dubi joy himbe jom en kabodo be anda ko goni ndupi gese maro le gendi nyaaro kura kanye e lutan le cercle masina na jaggal ko be gadi o golle wadbe dun holitam wede be ndoggi be dilididu e donnowa no machine mo be biata baptise goto kanye e ko yata chakuji maro chapande nay no holitam wede dun wadi bete alan jabbido kambe himbe gendibe quality wide illa ndungu o jewu fuddi fa joni himbe jomben kabode ana ngada bonandaji gese maro le o nokku suutugol debbo fa hurtina don ana heddi le lenyol bobobe o finna tawa fuddi illa al ajal e wi andimbe al adaji tegena gendi gondi le commune benena region sans suutugol ana wada fa joni edon wadira do dewral hakkunde debbo o e gorko e himbe onoko fa beedure na famu kedena Fatumata Maiga sita sidibe
Kora fu wala hen dum teddenga le dum jogi darne mawdo do bobobe do a wawa suutude suka debbo yeso sara makko
tande kone kan yo neddo godo andana kabaru fina tawale genne nodirteni tegena kan e 100 km je chafande jeegon e juy lewi makko fele nyolman handen woni worbe suutobe rewum en wittide mudun fandene kurtuma wadede le gelle bobobe do ana fota dubi debbe handen Chantal Jara kan watti fu godo mudu ana suuta dun wittide mudun sabe gidali
ambena dro arande do kaldal e kawral dum warrata mi haldino e sukam gorko mi yeyi suuda wade caggal ngendi wara makko nabi kam le galle goto hay ni bete mum be neli yimbe njaha kalne dum saraabe am caggal mum saraabe am jabbi hokkude lawul
hanne Chantal ana yahe du cefani jeegon didi o hebude o gorko sugabe jeddon lengal dewgal gaw holliti o miste tuta ko makko to o gorko feni gotan
kulleji di latirani ana moddi weli kam sanne
o fina tawan ana heddi e wadede to lenyi ko heewi fa handen le leednin ga tande kone anduna kabar fina tawa holliti yun sariyaji handi batadele fina tawa
ce n'est pas wana suutugol hono no yimbe cikkirino atawan ko buri hewde fu jomba jo kando hurtininde o jaati tawataake ton wayra makko daronto dum fu kaso suko debbo jabbe yendemo na wande mo ko boni fu forsinaka do bobobe do
c'est honteux
suutugon debbo witede mudun fandane kursu wadede ana da allalude le leedi menni handen le genni san sukabe jokalbe ko heewi jabne di hakkileji kasin
arande suutude suko debbo an mu'ino min ka salandi kam jaha ndarde ya jom sara mun dum buri ciuta dum
le nyalana handen leni ko heewi ana da accude batude fina tawa
Marina Atama
sakirabe do kadude kabaru yahanden ka andondi fodo mba hebude do 3w.studio80.org nadu fakidndo do mba nodude numero via mo 37321 ka kedde helale do e seda yewtrende waran jukkininde wassalam
ABCDFG OB de la lecture venez
tedduɓe janngooɓe jannginooɓe kañum e saaraaɓe janngooɓe ooɗo ɓataaki ana woodani on.
Bindanɗe ko naayani e jannde, binndi e jate no yaarata, ana waɗa dow radio ŋaaji nanngondirɗi e studio tamani. Nden no tefinii heɗaade
ley jokkitagol jannde ñeeñunde ministére kumaniide jannde leydi ndi kañum e studio tamani wondude e faabanga fedde wiyeteende UNICEF pellisi fuɗɗitidde ƴuwde altineere 14 lewru novembre hitaande 2020. Nden ɗon jannde ana annditire école à la radio.
Sakugol bindanɗe ɗe ana waɗa dow radio ŋaaji 85 nanngondirɗi e studio tamani ley Mali fuu e mawngu muuɗum. Immaade altineere yahde aljumaare 10h yahde 11h. Fillitagol heengol ana fawi dow radio mo no juɓɓuni mum yaarata.
L'école à la radio yo jannde heeƴaande e radio waɗaande e fannuuji keertaaɗi nuygal jannde leydi ndi, janngugol, windugol e jatagol no yaarata faade e sukaaɓe janngooɓe wonɓe e hitaande arande e ɗiɗo ɓerde jannde leyyire nde. Nden ɗon jannde ana woodani yimɓe fuf, fay baaliki en ɓe ana ndaarda kettinoo faa pammina janngina sukaaɓe.
Bambugol suka muɗum ana e fina tawa tawaɗo ley Mali e ley Afrika. Eɗum waɗana suka o ana moƴƴini suka o kañe inniraaɗo muɗum fuu e wi anndimɓe fina tawa no kamɓe dogotoram ɓe koltiwiide bambude suka ana moƴƴi e suka o ana yirwina ɗum du kaane no kamɓe rewɓe yogaaɓe hollitaama wiyeede eɓe ngondi e yoppude ɗon waɗde tabaade no kabaruuji kesi wattu jooni o faa ɓeydore ɗen nen faamo anni ko Fatumata Kojo heɓini en du faccitaango Mamadou Sama Siku e Fatumata Mayiga.
Fadde laataade inna galle surba sato tawan heɓi faamu e bambugol suka gila le galle muɗum. So miñi ko debbo ma gorko ma dun sakki ma ko goɗɗo, yalla heɓde gille ɓiyum. Innaraaɗo na haani hinnaade kulentere jogaaji e wi madame Bamba Mariam Samaki ko inna galle gonɗo e foftere. O ɓeyni sukaaɓe jetto, o bambiɓe fuf ɗum. Kanko hiɓɓinɗo duuɓi 17 wakkati jooni o na ndarda inaraaɓe jooni ɓe wattande hakkillo finatawa e sembinde sonugol anndam hakkunde cukalel e yummum.
Babbude suko ana jogii nafa hakkunde saara e suko, sabu kuɓɓu tergal ana moƴƴi suko sanne. Sa babbi suko yeeso, walaa fuu ko maatantaamo. Sukaaɓe hannden ana kaani anndude hono fina tawa walaa juuti neeɓi e ngartan e fina
tawa.
Innaraaɓe heɓɓe na ngonndi makko hakkillo e wi maɓɓe bambude suka na waɗa newa muña e ley yirweere makko.
Aɗa haani babbude suka faa gasa, moƴƴina hoore nde fati oño saɗa dow moto. Sa babbi mo jaati aɗa waawi ɓamde liccere kaɓɓira daande nde. Ɗum aɗa waawi laataade sababu henndu fati heɓa mo nafati mo durme. Moƴƴina koyɗe ɗe so keɓa hinnaade haaje
ma.
Dunke en cellal ɗum gonɗini ɗum docteur Nyama Sisoko yo pédiatre to suudu dogotoro Kalabankoro, o faccititi min hono bambude suka.
Babbugol tawmi ɗum ne mi babban suka am, mi wattataamo ley kankuru. Mi wanaa tuubaaku, Allah waɗee kan tuubaaku. Sakko faam watta ɓinngel am ley kankuru, juuɗan kelay koyɗan kelay. Min kam mi babban suka am. Ɗum waɗan so hinney naata hakkunde suka e saara. Sembe tergal yimɓe ngaalda, yogaaɓe ana mbaawi babbude suka duuɓɗiɗi faa yahde e duuɓi nayi. Sa babbata suko ana waawi yottindemo ko heewi. Yogaaɓe njiɗa hooƴude suko mum en sakko faa babba
ɗum.
Kanko dogotoro o ɓeydi wiide bambude suka ne laato sababu cellal tergal makko.
Kankuru ana wela kam, jo'inde suko dow becce ana moƴƴi. Ɗum waɗan so suko reeno. Sa babbi mo ne a yiyataamo so ɗaaniki du daane makko ana waawi oñaade. Ɗum waɗi somiɗe babba suko yeeso. Babbude suko ana tiiɗiri kam, le kankuru ni ngattanmoomi. Sa watte suko le kankuru faa gasa, omo waawi samde tawene sa babbi mo wonaa noon. Kaa fuu hatta le kankuru o ni ngattanmoomi.
L'enfant est bien protégé.
Ka noon wakkati jooni o inniraaɓe heewɓe ko yiɗi yo sifa lollirɗo kanguru yewde suka o dow reedu muɗum, sabi wi maɓe ɗum ɗon latto sababu heɓude sukaaɓe ɓe fewde henndu e faratiji goɗɗi.
Sa babbi suko ana moƴƴi, sabu kuɓɓu ko yaltata e tergal saara ana laata sababu so suka o ɓataake mo jaangataake. Aɗa waawi wannde ñalloma kiɓɓa tawi aɗa babbi suko tawee golleeji ma bone. Sa waɗimo le kankuru ne walaa fuu ko mbawɗaa wannde, sabu yeeso mum woni.
Est bien protégé.
Hinnaade oɗo sifa kanguru maɗum bambude suka anndon tan suka jogoraaɗo no fewiri ngoni ɓeydortoɗo cellal.